It's the king of the balls. Alpha.
Banana chung.
Welcome to my country. My country. Niku simi kile fene vichitika. Niku piti sema mwene mchitika. Welcome to my country. Complaint yali fasima vivela kiko. Welcome to my country. Ufunika kushanshi. Uzakumana nabo muviri mbabe na tash. Popeza love koma pariko kasaka. Wapakinga ikali wapanga pona nsaka. Futinga uchita pwino nishi unakwira mishu. Bagai vama iko sesa waipanga ishu. Nikulimba musaza ni chalo cha maloza. Vazona sivafuna koma boza. My country. Nikushimi kile fene vichitika. Nikupiti sema mwene mchitika.
Banana chongo controlling the game lately. I've been feeling like a console. We balling, Chabi Alonso. You ain't got no money, that's why Molina Minyozo. Having an iPhone, kuno, it's a dream come true. Small flat ass, flat too. Never do life sex, kachiri na tattoo. No malenda ya donye, but follow ni buwa puma. Sakayama kambi sister, talking about their homies. I stop moving, nikachoka ni manvera noise. Social media for small boys. Still thinking like a tot toys. My country.
Niku simi kile fene vichitika. Niku piti sema mwene mchitika. Welcome to my country.
Kono niku sansa mwene mchitika. Monika kulimba mwene wangi. Kono niku sansa mwene wangi.
Chalo chano nkamwa flow uchushi. Ichalo chaba politician wabulo mchishi. Welcome to my country bagay. Kunova lazwe bafuala matai. Ubupupu wabwaba palwelele. Imiti nino sangwa paliolwele. Gawaya kuchipatala na kweno lolele. Ifipune nsale fisuma paliolele. Ba graduate wonze tababomba. Mane tuwa kwata ya kulomba. I really hope you have yourself a nice day. Kuno yali kosa is hard to have a nice day. Welcome to my country.
My country. Niku simi kile fene vichitika. Niku piti sema mwene mchitika. Welcome to my country.
Kono niku sansa mwene.